Tommy D.
Holy Ghost fire ndani ya nyumba na iwake. Mwaki ndani ya nyumba na iwake. Moto ndani ya nyumba na iwake. Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Mindo pedi buda hapa na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Mindo pedi buda hapa na iwake.
Pita hadi zima man.
Yeah.
Wida itoshi mboga buda zima man.
Aha.
Laita haina moto buda zima man.
Okay.
Holy Ghost fanda na nyumba na iwake. Pepea kama kinda man.
Uh-huh.
Fly kama mtoto wanyonde kinda man.
Uh-huh.
Pewa injili akuna kukinda man.
Kandi saipo kwa kichwa moto yake na iwake.
Akina John, akina Luke, akina Mark, akina Peter, akina Matthew, akina James, akina you, akina me, akina Jeria, akina Ukwa.
Moto ya Yesu hapa na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Mindo pedi buda hapa na iwake.
Holy Ghost fire ndani ya nyumba na iwake. Mwaki ndani ya nyumba na iwake. Moto ndani ya nyumba na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Mindo pedi buda hapa na iwake.
Na kupenda na hand, lungs, pia na kidney. Mahan, runs, fata ma victory. Yeah, so, kwangu ndo big day.
Hii ni tempo ya monster inasiwa she. Siezi kula mogoka na singwa she. Mini yuta miokoka na sikwa shame. Grace ya God ni sufficient anito she. Wahenga, walida ya kili ni nywele. Rafton akasema shinyanga shiwere. Na kuna yuta nasema tichanga ni vere. Aftermath unakonda unakosa nywele. Kando ya Yesu natulia tuli man. Baraka inanifollow kakivuli man. Sifuti shada mawamisi kuli man. Kando kuchanuka mimu shamba mukuli man.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake. Mindo pedi buda hapa na iwake.
Holy Ghost fire ndani ya nyumba na iwake. Mwaki ndani ya nyumba na iwake. Moto ndani ya nyumba na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake
na iwake.
Iwake.